Kupenda najua haitani jenga. Kau nani fileza kushikia kabe. Manjege nikilewa nona uko bebe. Unanipata niko zonia, zonia. Alafu nani haribia mood yangu. Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu. Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu. I'm just fighting traumas every day. Daily utanipata za babe. Miki and care about fame. Depression is real sometimes, not about money. Them na know it's not funny. Me see youngings dying just for money. Depression is real sometimes, not about money. Them na know it's not funny. Me see youngings dying just for money. Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu.
Alafu nani haribia mood yangu.
Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu.
Alafu nani haribia mood yangu.
Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu.
Alafu nani haribia mood yangu.
Wote tunasaka shillings. Pia we uko kwa feelings. Alafu nani haribia mood yangu.
Alafu nani haribia mood yangu.